jotama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jamma eɗen gooni hannde ne alan sappo e jeenayi lewru avril hitaande 2020, sappo e jeɗɗe yamde jaɓɓori masilima capanɗe nayyi e jeegom. Waftu o nanginomin seeɗa Ousmane Nialbul woni on ɗo gagni Kanté to ɓoggi janɗe to. Hannden yimɓe Mali ana noddano yaade wottude wota ɗiɗo wot député 1 siniɗo Bamako ɗo jiɗallaji mataka sanne lekkedde leydi meɗen nde yimɓe jalta e wottude sanne batte rafi ndenago gonɗo o. Hakke wotuɓe e wota député o le hakkunage ndenɓe collectivité le yimɓe temedeeron fou yo jet toon ɗum jaɓɓe ke wota arandejo o. Oorejo leydi meɗen nde yiɓe ka caggal ko woti biyata ko o holiti wiide Bamako haggatake ɗum woni koɓe mbiyata confiné ɗum ka omo darta e malinkoɓe teddina dabareji mbiyaɗe ana ndena yimɓe he ñaw covid-19 o. yeɗi woni sembe kabaruji. Bisimilla moɗon heɗa jotamani kala ɗo gonɗo le Mali fou e maggal muɗum. Le o watta ɗiɗo bo député en wala tiɗallaji mataɗi sanne ley ɗo Bamako ɗo, tiɗallaji seeɗa gaɗi ɗi matama hakkunde nenno koɓe kolliti wiide wotoɓe naadu hono huminiɓe wotteji bureauji wotte ɗi. Fa ɓeydoreɗen faam keɗen Oumar Waygalo.
Commune gooɓo ɗo Bamako ɗo wala fuu tiɗallaji ko mata toon yimɓele howɓe beltiki sanne no ɗiɗo golleji gondi e waɗirde, ka ɗum e tawede fuu jamare nde haɗama hawrude fa heewa. Yimɓele seeɗa no gonde yiyedle nokkule kande wotirede ɗe. Commune joyoɓo ɗo Bamako ɗo ɗomin jotti wala fuu tiɗallaji ko mata toon bureau ngaji ɗi fuu uttama le wattu muɗum. Commune nayoɓo ɗo Bamako ɗo nokku noddirteɗo Sibiri Bougou holitawede woteji ɗi puɗɗay law, hanɓe humnade kabaru woteji ɗi kañe yimɓele wonɓe toonɓe wayde pamral naati hakkunde mabɓe koɓe mbaylitale ɗiɗo woteji ɗiɗo ba. Kanko secrétaire général suudu mairie wondu toon du o darniki ɗiɗo golleji nden woteji ɗi puɗɗi. Nokku noddirteɗo Kulba commune tatoɓo ɗo Bamako ɗo hakkunde wottoɓe tiɗallaji matama toon, hono oɗo tiɗalla goto matama groupe scolaire ɗiɗo ba nokku noddirteɗo Sogoni ko commune jeegoɓo ɗo Bamako ɗo. Le nokkule kewɗe bureau de vote ngaji gonɗi toon ɗi tiɗallaji matama hakkunde wottoɓe kañe humniɓe kabaru woteji le oɗo nokku. Medine commune ɗiɗoɓo ɗo Bamako ɗo debbo goto wiyama ɗireji kanɗi wotiredi ko walda do sérié nangama e junggo makko, mangal paɗe en nanguimo jaadi e makko.
Ley o wata ɗiɗo bo député en ley kadde leydi meɗen nde takkitama wiyede wotoɓe jalta e sanne rafi ndenago du matama wadde gelle kewɗe le sahal e hakkudere leydi meɗen ndi wate o waɗa ka saabe kulol wayde deƴere nokkuji kewɗe himɓe muɗum ko yanayi wate o. Ali Cissé.
Le cercle ensongo sahal leydi golleji woteji juinde député en tour ɗiɗo ɓaara ana wondi wadde le wattu nawɗo, ko ɓuuri mobilaji sappo joguiɗi kaɓorɗe CMA e MSA ana filtini gendi, homo fuu e mabɓe ana landini wallude candidat mum. Goto e kuɓe joguiɓe kaɓorɗe haaɗi naɓugol kaaki gotirteɗi le commune talatay, ɗum laatike sababu ko haaɗi yimɓel towɓe yaltude waɗoyde wote. Bureauji to wotengaji watte le commune wata guna sottinama yaade ensongo ville sababu rafi ndenago. Gosi nokku goɗɗo le région gawo woteji waɗay, kaaki woteji le o commune sumama. Yuwaru le région mofti ko ɓattoto commune ngaji nayyi yimɓe mo heɓa wadde wote alan hande sababu rafi ndenago, holliti wiide préfet cercle o. Ɗi nokkule won ko serti e sévaré le région mofti fa hande to golleji woteji ɗi ka waɗiri no moƴƴiri ga yimɓe jaltuɓe heewa. Gotel woni komi taykile nokku to woteji watte gawo to ka golleji woteji ɗi waɗiri no moƴƴiri. Commune ngaji ɗi fuu heɓi wotude so wona commune goto gabero mo guɓe joguiɓe kaɓorɗe hulɓini. Bana mbato golleji woteji juinde député en tour ɗiɗo ɓande heɓama waɗede fay nokkuje to rafi ndenago woni hononi CBT fa yotade tubakoro.
Ley hakkunde ñalawma o le himɓe temedoron fuu jetton jalti wotude ɗum wonno ko gollirde noddirtede pôle d'observation citoyen des élections au Mali holliti wiide no wayi fuu ɗum ƴaɓɓeke wote arandeji o. Caggal ɗum posim taykitake wiide tiɗallaji gaɗi le sahal e wuddu leydi meɗen ndi. Keɗe ko Ibrahima Sango horejo posim wi Oumar Waygalo.
Le
ñalawma ko yimɓele jaltuɓe so gottiɓe le temedere fuu yimɓele jettom e ɓuccanɗe capanɗe nayyi e jeegom. Ana hollite wiide jamare nde yaltini koyɗe seeɗa ɗatiɗi laamo wonde yaltinde ɗi ana hollitiwde ɗi peewi. Saabi de ley woteji arandeji premier tour le ñalawma ko muɗo o le temedere fuu ɓuura yimɓele jeɗɗom. Bureau ngaji kewɗi kañe goni ko keɓa uttinde le sahal leydi ndi kañe le wuddu leydi ndi. Ɗum woni bureau ngaji gonɗi le laamu Digrey, Gundam e Gourmara Rouss. Nokkule kewɗe kañe en cuuma toon so ɓe mbi humniɓe kabaru woteji ɗi du Thiako. Wala fuu neɗɗo keddiɗo le hen wattu joni o ka jamare nde hulɓinama sanne le sahal leydi ndi. fati ya wato yo
centre nord du pays
dum be deke wato la sara o batum le batum be ngadi e nantinobe kabaruji horabe postim quality wi de le himbe temederon fu yo sappo e jeegon jalti wodude sagirabe so don jidbe derade famu di kabaruji fodo ba hebude di listati whatsapp numero 76 78 51 odo ba noddu du mere do numero via mo 37 321. Hore jo leydi meɗen ndi Ibrahim Boubacar Keita yottini hakke muɗum leydi Yankaku nokku groupe scolaire AB bangi luma sebeni koro le hala makko kanko IBK o holiti wiide bamako haggataake ɗon ko mbiyata confinement ɗum ka o mo micintina yimɓe mali hurgol yeso muɗum yo ku e kuril gel ko yo wajibi non fa himɓe ndeno e nyaw coronavirus o keɗe ko Ibrahim Boubacar Keita wi Juliette Koulibaly do fakkitaamo alisiste
le anniya miɗe naari oɗo nyaloma laato nyaloma lobbo tagal dum mi kawrta mi keba assemblée nationale jamanado yimbe fu yalla odo nyaloma ana lato nyaloma mo mi baawi habude nyaw coronavirus dum sabi so mbimi yimbe fu orno masking aji mi baawa nartude yimbe heddo ciudi mi baawa waji binde be keddo ciudi sabi dum woni warde be e yolbere mi ngala bawdem wajibe e juude amen renude bibbe leendi ko narmi ta homo fu fama wiide maski o ana jogi darne kana yimbe bornom bonde maski o faande ne horemi dene sukabe mi dene galleji mi dene yimbe wobbe wajibe jude homo fu renude god wajibe jude lamo renude bibbe leendi fu dum mi gondi wadde dum mi jokkinta wadde dum le wattu mo mi goni o mi de jogani hakille mi ragel an sumaila gondo le la halla mo fe goto yida mi nada yimbe jogi be mobe yottina halaji ko be gondi halde ko be milo be joppita mi ragel angin tun nada mi be le berne
en garan kedena joni mumin sende bo wondo woni ni en le bamako mumin bismillah wattu joni o hoto gonda
mi jangali runyali buli wakati joni mi do korofinano yo nokku wote commune en bamako
e biroji wote di barke uddude sabu e wotu seeda tan heddi wotu joni o jama won nokku do gonda don
jama wala do sanne
jama wala don e do gonda don himbe on foti won non dombe damgal biro don fambota
burata himbe taton
wala ta himbe tato
wakati
joni nenno wote o hono o wori ton ko gonda do hono nanuda no wadiri tidalaji mata kan
aya do birungaji no gay e jeddi boni don tidalaji ko mata le nyaloma ko o yo humani be horeji birungaji di jaltino wakati 10h holitinde metti makabe batte ko wiya joddi makko jomdi mabbe jango dum hokkete wakati 14h dun be jalti kasen kanye e futore golleji bete de ben jogino tidala bangal kake wottirde kado gonden joni dum fuddum humpitama
nena biroji wate di wattu honde di kanye uddede
wakati 18h
bismillah tidalaji goddi ka walaadi mata di kasen
wala fur ko mata kasen
mumin aitiab adi horaji leydi meden di fewde e watobe mbotowo fu heba maska du wonno ko kuril gelkine wadi nafa le ko min jagobo do bomako do groupe scolaire de sogoni ko watobe ko mati kuril gelkine wondun jalti warde wotude e wi horaji seni momin kawrile onoku holiti wiide dum wadi faawneno hulnobe wotude fu jalta yaade wotoyde faabe dure den faamu do kabar mudon kedden Umar Way Gallo e Ali Cisse
ko hurilte kine ko an wonde hokkede groupe scolaire dido bo sogoni ko do idum wonde wadirde no yafiri so gottodo bami fa dariki damal bureau do wattete do tan so dardiki e kartal mudum hokkete idum wonde wadirde no yafiri non konko Abdul Karim Berte o hollitiri wiide
le odo centre min taiki ke horajo laamo aadi di bami di yotti horajo laamo bami no aadi ngaji wiide wada imma daraji maw bangal reenude yimbe jalto wadode woti neddo fu jaltoro wadode woti hokkete maski ono baawi taikaade ono hoore le bureau de vote mum mi ngoni le mum
dum latik sababu so yimbe le hewbe an gonde yeltude fa gotto yo non kanko Abdoulay Keita gottodo commune jeego bodo bomako do hollitiri wiide
bornagol maski o ana hakune dabereji bawdi sakkade e wodintinde nyaaw e gouvernement leendi bami yalla am worena bibbe leendi dum sabi so horajo laamu o bami aadi hokkude centre ngaji e bureau de vote ngaji fa yottade nimbe jalto wodode wotibe maski ngaji kan kulleji bawdi suudude hinereji man
kanko laami do fedde seninde le o do nokko o yudum waylata sababu so nyaaw coronavirus o sakke kedema kanko noddirte Amadou Bawo ko mosifido hen
no mi baawi rentoraade nyaaw o dum wadira so mi ngata e maski ngaji hinere ame mi de farati mawdo kenya mi nani radio ngaji ana wiya neddo fu jaltude wadode woti hokkete maski goto dum sabi so ngarmi wadde woti
ko yaata ko hurirte kine ujunaji nay kanyen dokka lamid odo centre groupe scolaire de sogoni ko yalla yimbele be andene
lei woteji watobe ananawtoro ankara ngaji le biroji wote nawtoro gol mudum wadan fa hada neddo gotude labi kewdi le bangugol nyaaw covid 19 o watobe ana kula nawtarade dun sini yoga ana mila edum wayla tade sababu rabude yoga be an yoga be kultiwide sini a tabe ke dabereji biade di tan a arenoto andimbe kabaru cialla dun doktor en kultiwide ankara won kutu kulantereji gonde le mudum bawde falade rabugol nyaaw ngeju nyaaw o faabe dore na fam kedden umar way galo alisisi
le nokul do han wotriade do hakkile jamare de ana fecci so wobbe koli tv dan baye wotade wobbe kay koli tv de ana koli dun fati o do nyaaw raba dun yen kedden yimbe lebe ko ci fi do hen
bon contenu de gel
tam waldo gel hydroalcoolique fa yo tare kaki lotirte de juude ndiya e sabune ana do wala fukti dalla ko jimi bangal dun min koliran gel o mi lotan juulele amen ndiya e sabune tagal so mi tilke wotude min gattan juude amen le ankro le emilodian tagal dido dabereji fu labagol nyaaw o ana ti mi wana dogotoro mi wana andando kabaru nyaaw wala fu ko baawmi wiide bangal labagol nyaaw fadan wotoyde mi loti juude am ndiya e sabune mi watti hen gel hydroalcoolique e juude am dido golleji fu ana waawi uytude farat labagol nyaaw ga ko do woni fu mi wari wadde ko kanmi wadde ana yaafi ti dalla fu wala hen a lotan juude ma ndiya e sabune tagal mum ngata hen gel hydroalcoolique tagal dum ay ha ngada woti sa yalti a lotan juude ma ndiya e sabune e juude am ti dalla fu wala hen
donc moi je trouve qu'il y a pas de problème
yoga andam be kabaru geedji nyaw kay kolitiwide ankiro an waylata sababu so geedji o do nyaw kebata sembe ka dum e tawedo fu dum waawa sude rabude neddo kede mo kanko docteur al mustafa mayga o andan do kabar geedji nyaw to hopital gabriel touré ko mo sifi do hen
le shariyaji joketeedi won kulleji fa heewi dentinaadi le ankro gollirteedo nyalama woteji di kulleji dentinaadi le ankro an waawi hadde nyaw o waytaade yimbe so mi kali no famirte kulleji gondi le ankro an waawi sakkaade nyaw nga ko woni bangal laabagol mako mi mbaba wiide ankro an hada yimbe hedde nyaw nga am waawi buutude farati laabagol nyaw
yottaade le 10 e jetti lewru avril jabbi non du ko yaati yimbe le temedde do e 10 e jeegom kanyen chaawi nyaw coronavirus o le leedi malindi 10 e taton keddi hen chapan go kanye ngon chamtanabe
nyaw coronavirus o hono himbe kani wadde fandento e makko anni ko studio tamani holite himbe ko kani wadde fandento
studio tamani
naftorade mask du won sudude hono ko mon e hinere mun ana jaa e laawi kollaade fandenden e nyaw coronavirus jonnon kaybe na sanne mask o tantan waawa renden kina beeden hen lotude juude meden den ndiyam e senorde wakkati fof e naftorade dihel hydroalcoolique kaybe na fa sanne mask o nda wota tan bawden naftorade dun o ma waawi renden du iwde leeruji tati so heewi fu leeruji nay so niere itta mask o kaybe pad juude meden naatu e le makko ittrenamo no yaawiri ngattenamo e nokkurudo tuuni yuppete tawan jogi uddede donne don lotren juude meden ndiyam e senorde naftoreden dihel du hydroalcoolique pade jeggite fey jokkude e laawi kollaadi fa keben renade coronavirus din don goni wakkati fu lotren juude meden ndiyam e senorde sakko du so en garti iude lengendi naftoreden du dihel hydroalcoolique so ni tawi ndiyam battaki en so den dillanaaren dojja ngare no fu e le nawde juude meden tagal majjun so neden pifo den le mouchoir donne don patte namo neddo kala mo gontan bangi modon ngaden ko foti metre goto hakkune meden
e tamani a
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sakirabe do kadodi kabaruji ka kedde hedade Aissatou Kanté waran hokko ando kabaruji di e Francine Koré.